Mama watoto, kabla kununa niulizelo nikuta mwenzako, niulizelo nikuta toka po, kwa jisi jana katika pita pita yangu, nimepita kwenye mzinga wa nyuki, nimekutana na nyuki rukuki, wameningata shingo, wakafanya shingo yangu imekuwa nyekundu nyekundu. Nisikize mke wangu, wivu wako weka kando, sio love bye baby usininunie, ah, nimi nyuki iliyotaka iniue, oh. Weka maji moto unikande niurumie, ah, wezako baby napata maumivu kwa shingo. Kazu nilijua dera mabebe katika kupagawa,
nisabe
wala sikufumaniwa,
nielewe
kama unavyozania
baby.
Na lile chupi la kike nilijua leso, wamahi sijajua kesho, kama ingekuwa kesi kiasi hiki, mpezi nyuki wabaya, aya, wamesababisha haya, aya, kugombana ni vibaya, na ugomvi ni madhara kwa familia, aya, 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 aya.
Nyuki kana, nyuki kana, nyuki kana cha uchi, nyuki kana, nyuki kana, nyuki kana cha do, hey, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha do, ah, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha do.
Wala sikuwa na kimada, jana nilikwenda kibada, nikaketi kwa mti mmoja, ndo ghafla minyuki kaja kunirumaruma. Unisame mke wangu, iwapo nimekukosea, haikuwa dhamira yangu, na wala sikutegemea. Kikubwa nimerudi salama unipokee, yeah. Haya unayona mwili ni upoteze, yeah. Mke wangu, kazu nilijua dera mabebe katika kupagawa,
nisabe
wala sikufumaniwa,
nielewe
kama unavyozania
baby.
Na lile chupi la kike nilijua leso, wamahi sijajua kesho, kama ingekuwa kesi kiasi hiki, mpezi nyuki wabaya, aya, wamesababisha haya, aya, kugombana ni vibaya, na ugomvi ni madhara kwa familia, aya, 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 aya.
Nyuki kana, nyuki kana, nyuki kana cha uchi, nyuki kana, nyuki kana, nyuki kana cha do, hey, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha do, ah, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha uchi, nyuki kana cha do.
Zunzu zunzu nyuki lia, nyuki nyuki ndio hayo alofanyia, nyuki nyuki tafadhali baby elewa, nyuki nyuki walitaka kuniua.